yande joni tan min tay sappo jesti do kala ngo habaruji e fulfulde nanne hande nanna habaruji meden haltana hala Rafi Kedjoral fawar joddu kondani hono ngure dum du konna ko waddi woni Rafi Kedjoral denago himbe kanyu e Rafi Kedjoral cellal en kala ndoma ju fagas nanne fawar joddu kondani hitande hikkano wawi lata tawe himbe burbe duubi chapane jo hetta ya hijore dum wonno ko horebe leydi to enda makka hooji lawol mudum wakkal mo kalte o enda yawtar men pinno sido kalangu haltana hala fawar joddu kondani e do fi ko darto pesode ko waddana gam batti himbe hisa nyaw coronavirus dum du kondale de gala sem won ko kedum no leydi niger on siglilo dum no leydi niger otte majjum kam won yewterde en dan ko jagnal limo nonni subhan amadu ko jangin ton habaruji di enda e fulfulde ko puddirte go fu ginanda horejo partimite RDR cianji do ni alaji mahamadou usma wari do en dan gallude nyeme yude to en zander nokto wonno e le nyalade fu illu wakati ko fawarjo ni hono propaganda tefol laamu leydi dida bangal enda wonno no wada wakati mo wart kanko do enda gallunya me mama usmani hono o hebi jabbi tagol fawarjo ni himma ko wombe le parti mita RDR cianji kanye parti ji fawarjo du konda laati du konda no walitimo e do fi tewto laamu ko waddu enda mohammed usmani fa hande ni hono mi yerno biirmi on ni non o tawano ma zenderto illu wakati propaganda wadanno nonne edo fi ko darto fawar jondu konda ni hitande hikande enda ni no wodi kulle ko laati no ƴeewa sanne der leedi men Niger do enda har filla cellal kanyu e Rafi denago himbe ko e mudun en dum du konda ni no mileni dum wawi waddude hono Rafi Kedjoral ngure e leedi enda yerno faande fedde ko witende Fawz Net holliri dum du hunno ko laati e dum laati sakulla sanne Rafi ka attaher hawri e kibaruji di nyalli Ali firte fulfulde
anono andi no refuse net fedde hawji no filla hukkude habaruji har ko darta duro ko watta nyamri hejora himbe nyama to dafe haliri dum laso e jeegom lewru fevrier hitane dubi ujuna didi e laso e go'o nokkuje to Rafi Kedjoral hakkilo fukkingo tawa der leedi meden handen nokkuje de anden ni no tawra Rafi Kedjoral nyamri misali so birde region Tilbury tawa difa e der hore hudo region maradi der nokkuje de himbe tawra ko nyame du ibe kulane Rafi Kedjoral nyamru nanga illa lewru fevrier du enda fa warde lewru septembre hitane dubi ujuna didi e laso e go'o amma mangajaji gomnati e pelle balliro no tawra nyamri tonuji milioji joy de beydama e ko remobe kebi dungu hikka gu endan hawtidade e ko tawa der luube de endan dum ummoto tonuji milioji jeego lewru fevrier warde lewru mars hitale dubi ujuna didi e laso e go'o dimma nyamri di ni hejan wallira amma ko hule kan woni deni dum yari ni to sembe Rafi nyamri di endan no beydoto gam wakka mum fu tawa himbe nyamdi ko demi dum endan garta no eta der luube
nonne Allah e fawar joni hono laabi laati du kondani horebe leydi makka hoji hijjore ko dubina no ga goddu enda no wodi chadale sanne sabu be kiseke wiide ke neddo fuburdo dubi chapande joyi hebata yaade hijjore hitan hikande enda ton enda makka nonno du kono laabi goddo wodi ko be didi e do fi ko darto yaadu enda e jonde ton enda dun ne ne kan jiddo yaade umra kany hijju fu Jibril Bukari kamon horejo ko ho laati kanyon ko siglato hijjore leedi men Niger yewtere makko e Mukhtar Hamadou
pour l'obtention
ko neddo heba lawol no hani neddo tawri duubi sappo e jeetati yaade woygu neddo wada yewtinaaki PCR neddo tawre du fa handen derol hokkude lawol wadude umura ziyara e yehude der julirde cenide jeetede fu neddo du tawe soodi tike yaha warta mum fodde e wakkati mo neddo hokka der laabi sigila lawol dida bolgol neddo tawi adi hotel to ko nyame e ko yaram se regga werirde mum gina fa dun dara de bibbe nyawgu enden tawaka he neddo dawaydu neddo hebi lore kaden ko ada neddo werirde mum yare der julirde cenide kampani hijju fudu tokkina hijjotobe mum woygu fu do to mabbe goto firta ko e himbe mum do do tanade laabi hisinde himbe rabu nyaw coronavirus cingadi leydi saudiya tayko tabbintina ko habaruji de hijjotobe mum en kokki fu no gongaaji
nonni fawar joni illun sappo e jena lewru warde no gayi mayru fevrier nonni ko watto rewbe sappo e nay won ko jangina gam batte njaha jodo laato himbe no ballobe himbe e do fi ko darto cellal be jiakana sandire commune mo tagazar departement mo belle yara dum du kondani mbiyetedo mada Ibrahim Aissa Zakarano famina en dum won ko be jangina dum ko pami wakkal mo bandi min sayidi Abdou Windi Tallandim
firtol ko'e ngol men gari waɗanede kaw woni filla wattude dawre caka ɓeengu ɓeengu. Wala dow mo anna ko wattude dawre ɗe enda no waddana rewɓe potiri, ngam debbo fuu nusoo rima hikka rima mawuri no tawre tampire e torra. Neɗɗo ada misali ni wudere lonne hanne lonne jaangu noyde wa'ata hana sainide hiɗɗa to rewɓe du nusooɓe ni ɗum wa'ani ɓe. Nusoo fuu no naywilo tawe du mo wattata dawre muyna suka mum lebbi laso enayi fotan suka mum du no selliɗa. Denne ɗum saabi imen gaɗani pirtol ko'egol menen du men jaha men pirto ko'e ɓe keɓay worde ɓe. Wattude dawre no fotina debbo um no hisina goriko du yaade lokotorore wakkati fuu e barol ceede lamrudi hitaane
fuu.
Nani har filla ko darto hono ɗo enda ni hono diggiyol gaɗan gabbate faddo ndiyan kañum woni ko taƴi ɗo enda galle ñamey hikkannugo enda ko ndiyan naati bonni nan himɓeji hewɓe nder majjum warde jonidu kondan himɓeji ɓe enda ɓe eggi nokkuiɗe ɓe garti nokkuiɗe enda fa hande e dow lawol gotol ngol du kondan tawama diggo enda moƴƴintinaka e Dirisa Oumarou goto e fa warde woduɓe kalliji hadde diggiyol ngol nani ko haalani bandimi Fanta Shamsou.
Bonandaji kay kewɗi gaɗi maaroji amin kaliji amin e huune fuu komin aawi nder mum diyele ɗe ende ñaami ɗum. Bawɗe amin kanni goni keƴoray ngam diggiyol ngol to boni ton e maggol no mawni sanne. Botoji jareni ɗi kollirton to enden ɗi minen gatti ɗi ɗum ɓuri sembe amin ni waɗi bononda o waɗi. Ko diyele ɗen coƴƴori gaɗa yimɓe pelle balliroje no gara no daara gomnati e hoore mum yimɓe mum gari sey koɓe anni waɗude kanni woni min andana. Ɓe gaɗani yimɓe tawaɓe e jonde takkol diggiyol ngol ƴamɗe no ɓe gaɗira e giɗe maɓɓe ko ɗum moƴƴina diggiyol ngol fawoɗa. Yimɓe du jabake ƴamɗe maɓɓe diggiyol ngol seyni golle fawoɗa ngam botoji ɗin endan tan mbawa paddi diyele ɗe endan diniɗe
gaɗi.
Nanni fawari joni du konɗa han sen en ƴeewi du konɗa dow fii ko darto jarol dorogo kañum e gaɗol gacceji kañ wonno heewa sanne ley lekkoliji leydi Niger ɗo enɗan ɗum saabi ele jeɗɗir ƴaɓɓinde endan ko jes kam wonno hono fedde jogagol lekkoliji ko babiraɓe sukaɓe janngoɓe to enɗa leydi maradi ɓe gaɗi batu majjum gam batte ɓe pirta koyeɓe andina himɓe kamɓe fawari joni du konɗa jangguinoɓe taɓe to enɗan. Nanni ko fawari joni du konɗa docteur kaw jiiɗo hono fawari joni jandeji hakkundeji to enɗan ley légion mo maradi o haalni bandimi tawa to Mohamed Mamma o wiyata kenani Ibrahim Nagadi.
Nder janngirɗe lokkol ko ɓura hi'eede cukaaɓe janngooɓe ɓen kan woni rafi ɗowtanaade ardiiɓe maɓɓe e jannginooɓe maɓɓe. Nde ɓe jari walaa ko ɓe gaɗata, nde ɓe kollitaama du ɓe jaɓata, baa caka maɓɓe ɓe teddinodirta. Iɗum wadda du ɓe coƴƴoro gaɗa nder jannde maɓɓe faa woɓɓe boppa jannde nde. Nde ɓe jari sey ɓe kaɓa caka maɓɓe ɓe barmonodira ɓe juwodira faa mayde waɗadego nder habdooji maɓɓe. Misali nder janngirɗe ɓurɗe ɓadaade teesam looreeji e luuɓe, woɓɓe ɓornoto kolte janngooɓe ɓe enda jara naata nder janngirɗe ɗen connira du cukaaɓe janngooɓe ɓen. No woodi ba cukaaɓe janngooɓe rewɓe jaramɓe yaru yaruuji bonɗi ɗi enda. Nde en daari du dow hemre laso maɓɓe fuu no jara nde ɓuray noon, ngam kamɓe e ko'e maɓɓe iɓe mbiya no ɓuran noon.
C'est très clair, c'est évident.
Ko wattu himɓe sappo e ɗiɗon kañum woni ko maayile hippitere waɗnde nden du konna himɓe waɗa ɓen ɓe faamaka moƴ en noon kano woni ɓe gari ɓe gardi e malfaaji. Ɗum waddi ko fawari joni du konna ni hono toɓe gaɗi hippitere nde du konɗan wonana ni wuro leydi Nigeria ton endan. Ɗum saabi himɓe hewɓe dillowi ton endan gam batte warta ley leydi men Niger on ndere konni birnin konni ko ɓattiɓe ɗum endan. Himɓe ɓen du konɗan ni ɓe kolli saɗorma sanne gam ɓe mbi himɓe ɓen endan woɗɗakiɓe sanne. Ɓe kalani du konɗan fane bandi mbiteɗo Asuman Moussa Arzika tawa to enɗan konni nani yewtere maɓɓe.
Mi ɓi leydi Nigeria noon, amma ɗo min hekkoreji amin fuu goni e jonde leydi Niger. Dalila golle hirñere e diwtude himɓe ƴama ceede joɓe ɗum enda waɗi himɓe fuu peroyi. Bandu neɗɗo yoɓi ceede haɗata ɗum wara diwtaɗo on enda. Yimɓe ɗuɓɓe du jemma fuu no perowa illela no gara ɗo enda leydi Niger no baala kan e hekkoreji mumɗen. Miɗen eela Allah dawsana min tilay yimɓe dogga danna yonkiji mumɗen. Ɗum ummini du hakkilloji himɓe de gonga. Iɗum diwto himɓe iɗum ƴama ceede joɓe. Anda ko du fuu diwtaɗo o endan nder ko tawa na ko wattowa.
Miɗana mi naata e gollal gollal du konnani ko dartulu makko e ko nandi e muɗum moy woni ko haali haala ka o wiyete Ibrahima Djibo Mamoudou entretien Ibrahima disco jimanno no enda o wi o yoppi jimi ɗi ɗenɗon golle yiɗo waɗa ko Moussa Hassan bandimi yetto makko o firten ɗum faalaɓi ko saabi.
2018.
Illa lewru novembre itane duubi ujunaji didi e sappo e jeetati wayri kam mi adam mi kuro mi yima mi wadi anniya majjundu sabi Allah hana gan gacce ko gan idum wi'a neddo ko watta fu wada gan Allah deno accadu acca gan Allah hande lumaku kam mi hidi wadude mi wala cede kejorde ko wada lumaku gudun sabi ko mi do gollida ciottowo loreji gondo badu lore makko min kebi cede sedda dum min ciottande min beydoro mi do hidi du nawtorade lawol modon gol enda gan yamude himbe jafanoka momi wadani gacce fu mo henno fu mi do jama yafanoka
go yafke ci bora kul gaimi afrisen inshallah studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapane jetati 06 chapane jette jetati chapane joy enen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobbang e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yadu leydi niger
na wantir hande yowtal meden pindino studio kalangu ni haltana hala hono person na bien tufode ko woni himbe ngane e duniyaru ga hisinde dun en nyaw coronavirus dun du konda fedele duniya hawjinde fille durudu e gondo nyaw ka wono nan dun le de gala sembe ko wattu du konda ni kure million didi kany woni ko be aadi be neldan yaade e le de enda e le hitande endan dun ne kay du kono leydi Niger non sikilo kandu kono jabtorto dum no e no yon dum warato nan yewtande faawar jondu kondan ni bandimi Olivier Asokba vi wadde docteur Ranaw Abache secrétaire général ministère hawjine cialal bi baadama do leydi Niger
nous avons entrepris
min tokkiri labi kewdi gan hebude batte ko tufa himbe hisina be nyaw arande ni min jeey ton enda to hawjibe filla sigila wadande himbe leede duniyaru batte de enda sigila indirado ko vax der sigila odu dimma mo leedi fu hebata heba dimma himbe leedi din kan darete sey do dimma o enda leedi din hokke do hemre fu laso ko wadanta himbe mo leedi Niger hebi batte mo amma de kejorta ni non ko wadana himbe hanabe wadanede batte de endan denne no hani non gomnati durwa kandu heba ko buri dimma o endan do leedi Niger undu waddi ko min yewtini min dari no leedi Niger hebira do hemre fu lasoji nay enay ko wadana himbe mo handen ni miden der sigila no wade ko batte ko vax de endan ni gara leedi Niger himbe du milio e ujunaji kema jetato e lasoitato e sappo e didon gadante batte de endan dini e gari min kebi du fa handen balliroobe gomnati gon misali leedi Shin hokki leedi Niger batte ko wadana himbe ujunaji keme dido boyata du min jahanan batte de endan batte ko vax de du min jahanan de tawte do yaade balde sappu na jeddije didi fu tawande nati leedi Niger
zalam pouvoir disponibiliser les vaccins au Niger
batte de no wodi no chennol majje wadirte na
le Niger nous avons une tradition
har ko dar tufol himbe batte do endan leedi Niger illa ko boy dum fudda hana ko heedi gonnon saru suuji kawjidi filla cellal himbe leedi Niger dum gollobe mu nyenyi der majju min gadi sigila no dum wadira na himbe batte de enda fawodi region yiji redu leedi Niger du fu der mu e dum wawi wadande himbe batte de enda
c'est nécessaire pour assurer la vaccination
des mois en artete tufe batte de enda
non ça n'a pas besoin
peut-être dum hala mois en artirti der sigila amin oni no wodi gollobe saru suuji gomnati leedi Niger e gadante batte de denne de ni himbe no gadane batte de dum kambe artirti gan der gollirde mabbe nata wurto jama'aare urudde denne du no hani non be gadane wawaade ko hisinabe nyawgu enda gada mabbe du sey himbe leedi be endan gadani misali minen loktorobe minen du artirti der gollobe gomnati be endan gam minen gondi he nyawbe ben wakkati fu gada amin sey dum tufa himbe hori
déployer au niveau de tous les autres groupes civils.
Et do dum won ko habari me fulful tili hande de CMV assalamu alaykum mbalenta jamwani studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapane jetati 06 chapane jette jetati chapane joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobbang e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asoy e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.